trendybeats.com.
It is Moscow again.
Kilala, wanze kulala wewe, afundo nlale mimi, ni kulinde madhara. Visi kusumbue, vijini visirani, hata kiwoga na njaa. Uwanze kula wewe, afundo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe, ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuandege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliwekezege, tuweke ukuta wabaya wasitona. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe legelege, aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambia hadith, uku ukini kiss. Mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambia hadith, kini kiss. Mina wewe, mina wewe. Nitakupa roo, takupa na mtima. Nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili ntaji chora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikia unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's why everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliwekezege, tukiukuta wabaya wasitone. Ya hazizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe legelege, aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambia hadith,
more music on trendybeats.com.